Yo. Real beat, tena.
Naifanya sana kwangu hindo time ya kuwini. Nasaka chapa, sina hata time ya kuzini. Masuperstar wengi wamejawa na mimi. Underground onye vipaji ndo tunakufa maskini. Hakuna ushindi wa harakati za mdomo. Mseme hip hop hailipo kati nebania promo. Sina time na nyinyi siwaungi mkono. Nao support kiki zwa boost mkifanya ngono. Kuiga uzungu ni utumo wa fikra bogus. Eti manake nini mwanaume mzima ukitoga. Moku alisema mara nyingine ni ushoga. Yasira na paza sauti mkimya kifupi ni mwoga. Sometimes life, sorry about to risking everything. Nobody see what you got up for what you're dreaming. Lipa kodi lukuzo chumi wa nchi. Kaba kikuzia mwili kumbuke kudairi si.
Sina time talk talk kusu wao. Minafanya yano ni usumi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda. Don't talk about me. Sina time talk talk kusu wao. Minafanya yano ni usumi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda. Don't talk about me. Hili nafanya, hili natenda.
Raisi kasefa na swaga za Roma na mrisho mpoto. Feki akiona huku afiti raisi kuwaiga ya moto. Misi zani kalili MC anakosa soko. Ila nijinga tuwa mwoga ila pite nyuma ya mgongo. Kabla kuwini lazima upitia utumwa. Ndomana kabla uraisi Mandela likuwa nifungwa. Na fastu lochezea haisaidi japo tayumba haitorudi. Viwaza sana kupoteza muda ujana ligi. Finali uzeeni bila refa. Wengu walishi nja ndoto ndomana umekua mateja. Hizi harakati na time nayo inakwenda. Mikakati safikati nitashine kipata pesa. Expect nothing kikosa kujuzi energy. Spend money not a time life has no guarantee. I go harder when this was fifth knowledge. Peace I'm a doing music hip hop college.
Sina time talk talk kusu wao. Minafanya yano ni usumi. I want to know kipi minafanya lipi minatenda. Don't talk about me. Sina time talk talk kusu wao. Minafanya yano ni usumi. I want to know lipi minafanya nafanya lipi mina tenda. Don't talk about me. Lili nafanya, lili natenda. Nyache sakedo.
Hini time ya kushine, money is power. Skendo hazipati time, kutime, time inambawa. Time is money na unyama so kulakaya. Fala ndo hugeuka teje itikiso tuzima dawa. Wasania wanda bifu ila nuvivu wakifikra. Mashabiki kunda bifu kwa bifu wasio usika. Bifu ina boosting goma zipate kusika. Na suwezi kumbis mondi la peace kwa King Kiba. Sali sana utanzania so tena uvivu. Mtumbwa jibu wakona jibu kumtibu itakuwa issue. Kushinda ni kufanya, kushindwa ni kujaribu. Mana tawongo na uishi ndo kweli wa kila siku. Peace kwa fidi, I wish ngekuwa fei. Hip hop alive kwa street nowadays we gotta pay. Natoka tanga la spanani na FA. Kwangu kiki pesa kuta sura ni kiki kwa Ray.
Yo, it's a boy real B. Yo, sina time bana. Hata mi sina time bana. Shout out to my man, Emsa MC.